Black music. DJ Badaga. DD. Wooden Chen Chen. Yaman.
You wanna say my eating, wanna take her? Wikipedia, wanna shinga pula, wanna tema. Yay, bad man take over. Bad man miran, bad man mashitam. You wanna say my eating, wanna take her? Wikipedia, wanna shinga pula, wanna tema. Yay, bad man take over. Bad man miran, bad man mashitam.
Apeti ya wa rhyme, eko sawa kama line. Time nishafika ya wanoko wajibanze. Kama uko chini itabidi ujikaze. Na step up my hustle ifo jangu na double. Jidiva boli shangeli mito na hoza wameli. Sina geteli ini life to your fantasy. Sina nafasi na masela wenye jealousy. Funika bong, I'm on a ball.
Wana sema yeti wanataka. Wakipea wana shinga kula wana tema. Yay, bad man take over. Bad man miran, bad man mashita. Wana sema yeti wanataka. Wanna shoot a bullet, wanna tell my hey, bad man take over, bad man miran, bad man masita.
Walijaribu kuzuia wakashindwa kunitem. Si urongo, tambulisho to my name. Yake na boss wanga pika zinazidi noga. Usi expect Mary Jane, unikoroga. Afrika bichi dume hakuna cha silver platter. Nisha zoe ya tafta ndo mana minapata. Mikute machimboni na washikaji minapeta. Maisha karata bandi pea heta.
Wana sema yeti wanataka. Wakipea wana shinda kula wana tema. Yay, bad man take over. Bad man miran, bad man masita. Wana sema yeti wanataka. Wakipea wana shinga kula wana tema. Hey, bad man take over. Bad man miran, bad man masita. Hey, oh why. Wana sema wanataka wana shinga kula. Hey, oh why. Wana sema wanataka wana shinga kula. Hey, kitu wana asa kula kona. Tumefika vitu ujahona. Hey, DBA nipataka. Tumefika tunapiga wana lia. Hey, wana sema yeti wanataka. Wakipea wana shinga kula wana tema. Hey, bad man take over. Bad man miran, bad man mashita. Wana sema yeti wanataka. Wakipea wana shinga kula wana tema. Hey, bad man take over. Bad man miran, bad man mashita. Hey,
yo. You know how we do. Washington Trump. Live and die.